Baby, you're the one I wanna see you every day. Buliwe nkulava nchukako, I wanna see you every day. Baby, you're the one I wanna see you every day. Buliwe nkulava nchukako, I wanna see you every day. Yekwa tanjiza, yekwe yekwa singa balala. Andi manya byonkola, imbetera oku kuangalira dala. Sitye ne bwekiri bachi, tebambuza nkwagala lwachi. Senda we tugwa mu nvubemu. Kwagalira dala dala chokola mamba mwenyanga. Tompadde ne lwotompadde ne wange lavu sekendera. Ebyange bibyotola, nangu wako wano jango bichimi. Bibyotola kulaba kobula bine nguma.
Chamuka.